أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعل يتو دي الله أجيول دي نلاد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنجرا بجول دي انغرتي رجل تتشان يوترمون التوحيد مو قدومون سهلمون أساسايلي ودنتون تقال يتو دي الله الجول دي نلادو من محمد صلى الله عليه وسلم انغرتي حندي فداري درس توحيدو badi fof eden jidi firtude holko woni tawhid lughatan wa istilahan kono hade men nadde idon tobbe didi eden jidi kedotodo fa anda holko woni tawhid korowi hen woni eden jidi ha joni kedetodo o anda aqsamu tawhid pecce tawhid eden jidi kadi o anda dum do ko ne wiye shirk e bida e bakkar sonati e dewal Allah holno holko wadata dum den il faut que de ne fi mele pamen sabu eden jidi kedotodo anda holko woni tawhid ina jogi facciri didu gede didi ina fire tawhid edemgal arab so yama tawhid woni wahada ay afrada وحد ولي غوت افراد تيل ديني نديكه جيدو ريودي الله او بيتي دو جولد جيدو ريودي الله سبحانه وتعالى نديكو il faut او تيل دينا الله او ودو دوم غوتو او واسامو رينديندي اهي غوتو اهي دار اكلا كو واوي وندي او ودا الله غوتو افيبنده ماكو افرنده ماكو دوم وني وحد dum don ko lughatul arab e demgal arab afrada il faut tel dina allah allah wanay bernde makko de goto o wase rendinde allah e haydara e kala ko wayi wande e ndido leydi e odo les asaman o wasa dum rendinde allah o anda allah woni allah subhanahu wa ta'ala جل جلاله وعز كماله ستبقى استلاحا الشريعة الإسلام حلقون التوحيد وهو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ستبقى الشريعة أرى إن النام دي حلقون التوحيد holko woni wurtidinde Allah wadde Allah goto teldinde mo kanko Allah dum holko firtata sharia o wi dum woni ifradullahi wadde Allah goto al fard o teldinamo kanko Allah birububiyya eko jeyko kanko Allah ko Allah jeyi ko Allah tan jeyi ala goddo puddo hen nadde o tendina Allah birububiyya o anda Allah jeyi fof Allah nehi yimɓe ɓe Allah jeyi oɗo aduna ala fof ko guitere makko ina fawo e ko yitere makko fawatako so wana ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi ɗum so tawi ko jomru ko Allah nehi ɗum so tawi ko jimme ko Allah jeyi ɗum woni tawhidu rububiyya wal uluhiya o waɗa Allah Allah ay ɗeɗo pecce tati ɗe kalden joni en tawat ɗum e qul a'udu bi rabbin nas qul wi an Muhammad soɓe namdimama Allah woni hol on wi rabbin nas kanko jeyi yimɓe ɓe malikin nas lamɗo yimɓe ɓe ilahin nas Allah yimɓe ɓe ay ɗeɗo pecce tati ko ɗum woni tawhid tawhidu rububiyya woni rabbin nas ilahin nas woni tawhidul uluhiya malikin nas woni tawhidul asma'i was sifat ɗeɗo tawhiduji tati il faut o anda ko Allah tan jeyi ala neɗɗo walla lekki walla 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 ko natata hen ko Allah tan jeyi Allah jeyi Allah nehi Allah woni Allah Allah oɗon subhanahu wa ta'ala il faut o tendina ɗum e indeji makko e sifaji makko walillahi al-asma'ul husna indeji ɗi fuf ko joɗɗi o wi ko ɗen inde tan kandumi min Allah walillahi asma'ul husna ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna mbiya Allah walla mbiyon rahman kala mo mawo ɗon hen noddude on tawat indeji joɗɗi tan o jogui ndeke ko ɗum ɗo woni at-tawhid istilahan e sharia islam ko ɗum woni tawhid telɗinde Allah e ko jeyi ko telɗinde Allah e no woniri Allah ni telɗinde Allah e indeji makko e mbadiji makko ɗum woni tawhid ar-rububiyya al-uluhiyya tawhid al-asma wa sifat o wi oɗo tawhid noon wa yanqasimu ila salasati aqsam ene yiɗi keɗotoɗo oɗo musidɗo julɗo gonduɗo e amen e oɗo waktu ina heɗo min o faama pecce tawhid o anda tawhidu ar-rububiyya adi hen telɗinde Allah e ko jeyi ko telɗinde Allah e needi nde wonihi yimɓe ɓe kanko ñammini kanko yarni kanko wuurni kanko toppiti kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ilmu wal iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir o anda Allahu subhanahu wa ta'ala o anda gandal yaqin kanko julɗo gandal ngal ganduɗa wandat e jabde iqrar e ñimnude o fiɓay ɓernde makko o anda o ñimna o jaɓa bi anna Allah huwa al-khaliq oɗo Allah kanko woni takɗo ala takɗo mo wona Allah ala fo mo jiyaten hande ko mawnina mawnina ko fof ko dañi gandal dañi gandal ngal fof a meeɗa nande o wi komin tagi abadan takko takɗo o ko gooto huwal khaliq kanko woni takɗo khalaqa as-samawati wal ard kanko tagi leydi o tagi asaman kanko tagi maaje ɗe kanko tagi kala ko jiɗen koode ɗe kanko tagi kanko tagi naange nge kanko tagi leydi ndi yimɓe ɓe leɗɗe ɗe puñɗi ladde ɗi kala ko jiɗen eken jiyani kanko tagi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kanko tagi kala ko woni dow leydi ndi caggal ndewo tagi ko woni dow asamanuji ɗi ko ɗum tagi o wi tawhidu rububiyya ma neɗɗo o fiɓa o faama o ñiɓna bi anna Allah huwal khaliq o nyimna ko Allah tagi ko Allah jeyi ko Allah nehi ko Allah aini ko Allah topiti ar-raziq Allah woni ko ko wa arzigi ay dum do sene do fibe bernde makko o malama aduna o malama lakara sabu o wonta tottu neddo ko Allah jeyi o wonta mankin Allah sabu o andat Allah subhanahu wa ta'ala huwal malik wal malik Allah woni lamdo jeyido al malik woni lamdo al malik woni jeyido Allahu akbar kanko lami jeyi ndesan kanko jeyi fof jalla jalaluhu wa azza kamalu ne ko neddo pour o daña Allah il faut o daña tawhid o fiban ndedo fimde woni tawhidur rububiyya wortinde Allah e ko jeyi ko mbasa rendinde ko goddo jeyi ko Allah jeyi nganda fof ko Allah jeyi subhanahu wa ta'ala ala badowo ala gittowo sona Allah jalla jalaluhu ko wilimo wadata ko wela ka wonata kala ko jiden hande ina woni ko kanko wela jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ar-raziq al-mudabbir kanko arziginta jiddo arziq yo fa e makko kala dabbo wa arzige yo fa to Allah yarzuqu man yasahu bighayri hisab kam karakata mo welata wa tampere ala walillahi khazainu samawati wal ard kam ko jeyi mangazinaji asamana e leji kam ko jeyi fof jalla jalalu wa azza kamalu bodo woni tawhid al rububiyya sen gari e tawhid al uluhiyya woni wurtidinde Allah e ko woni Allah ko en tawaton wa huwa ifradullahi bil ibada ka du'a'i wan nazar wazabhi ton hol ko sohla e neddo e juldo o timmitina o wada dum woni o anda Allah subhanahu wa ta'ala kan ko tan rewete ko wite al ibada ko ko Allah jeyi goddo ala hen place hol ko woni al ibada holko woni rewde Allah al ibada holko firtata o wi ismun jami'un ko inde rendinde kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu kala ko Allah yidi kala ko wela e kongudi e golle mocce e jorde kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko handi hen kanko jeydum jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ne ke sayidi wonde juldu il faut ndokka Allah ko jeyi ko nganda kanko tan rewete sada duwo duworomo sada nyaago nyaagomo halabe pularen bi sada nyaago nyaago dokko wa sada molo molo jom dole molo ilamdo sa nyagi ma anyagaki dando basto bado no mani sikki ala ala ta adanya ta leke sada nyago nyago toko Allah subhanahu wa ta'ala non kanko tan foti nyagede sabu neddo won ko wayi rokkude won ko ala Allah non jalla jalaluhu kanko jugi fof bi yadihi malakutu kullu shay kala ko nyidon ko jungo Allah jalla jalaluhu woni malakutu kullu shay o wisina takke ni ko wiyete nazar ko Allah hande hen ko dum woni ko dum firtata woni so Allah walli kam hamidani kaza odo mami wat odo kaza dum ko Allah jeydum jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wazabhi haysina hirse ko Allah jeyi jalla jalaluhu beedo gede tati e tawhidul uluhiyya e goddum ko Allah handi hen ko Allah jeyi ala goddo jeydo sawana kanko ikhwatal iman buri hen woni tawhidul asma was sifat worti dinde Allah e indeji makko e sifaji makko dum ko fitta ka woni isbat ma asbatahu Allah li nafsihi woni nyimnude indeji di ganduda kanko Allah subhanahu wa ta'ala nyimnani dum hore makko kanko wi min Allah ko ni biyeti so tayu ko sifaji di o wi sifajam ko ido sifaji kala ko Allah inniri hore mum kala ko nelado Allah sallallahu alaihi wasallam inniri Allah walla o nyimnani dum Allah ko dum woni indeji di ganduda di indeji rewila wol ko din juldo foti gombinde kala inde de Allah halan dum fay e makko kala inde de nelado sallallahu alaihi wasallam halani fay e Allah dum hay goto foti rani dum nuddide Allah ayyan hande e der men mayi e defte indeji na ina winda wiye ko inde Allah ina winde damude galleji ina winde otoji ko wayno baduhu ko wayno fatil ko wayno qatil ko wayno di don haydara hen sallani peska arani a alquran Allah wi ko non wiyete arani e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam wi dum do ko inde Allah ikhwatal iman bandirabe julbe juldo soyidi wonde juldo o nyim nat ma asbatahu Allah li nafsi ko Allah nyimnani hore mum ko Allah wi min ko nimbami ko wala ko nimbiyetemi juldo o jaggal e dum wala ko nelado sallallahu alaihi wasallam ari addani julbe wi Allah ko ni juldo o gondintu dum don Allah na jogi indeji e sifaji kama yaliqu bi jalalihi honono handiri e mawnugol makko ngol honono handidi e teddugol makko ngol kanko jalla jalaluhu ido indeji non yo juldo reeno hade mumtude hen gotel min khairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil sadato tir misal odoto tir misal e Allah subhanahu wa ta'ala ko handani wala ada wi hono wala ada itta ko wadani hore makko wala ada momta edo gede nay ko ko hada ada fuccina dum e Allah jonnon so tawi julo anda edo gede nay kala ko itti o fuccina e Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala kala ko jetti o fuccitina dum e Allah bela tauhidi makko ina sella jabuwol ngol woni tawhidi julo odon sellata o wi wa hadhi al aqsam as salasa ay edo pecce tati mutalazima kudi dewondirdi kudi takkondirdi hay gotel hen yahata woppa gongel ngel kanji tati fof nyaadata kullu naw'in fiha la yanfakku anil akhar hay hen gotel jabata gongel ngel yaha woppa gongel ngel kanji tati fof ngonginta danya ngona juldu awo bi hen gotel ka kefer haysa julia haysa hori sabu tawhidi ma sallani kalamo tawhidi mum sallani so juli alla jabata so alla jabani julu mako ko kefer o wi faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bi akhar lam yakun muwahhidan kalamo di hen gotel walla o addi didi o wopi feccere wonne nde walla wadi gotel o wopi pecce didi de o wi on lam yakun muwahhid on wanani dajdo tawhid so on woni mo dañani tawhid hol ko firtata woni ko kefer deke bandiraɓe ganden hunde nde wona ko weɓi hunde nde wona ko niwi hunde nde koko jangete koto koko famete wona tan neɗɗo tan julde ene wiya yoni tan gomoda calli goda njula nedo de julata o famani l'islam nedo na hora taw famani tine odo dine il faut o jange neɗɗo so jangani o wona ndaarowo leɗɗe jamma woni teenowo jaaɗo haa ɗo ladde omo teena leɗɗe jamma omo waawi tawde mbaroodi ina lili o jagga o waɗay saak o sikka ko leggal joorngal omo waawi tawde goɗɗum dow wuro o waɗay saak o sikka ko leggal neɗɗo il faut o jannga ɗum tagi ndeɗo deftere wiyeteende alqur'an woni deftere juulɓe ko adi heen tellaade fof woni iqra janngu allah jooɓii nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wiimo janngu ndeen nelaaɗo dañii duuɓi capannayi wiya yo janngu enen hannde hoto tolniɗen juulɗo mo janngaani yahata allah wi ko faalam anndu so neɗɗo anndaani faamaani juulat ina bonna hoora ina bonna hajjoytuna bonna kala diine ko waɗi sellataa baamen diine men janngen diine men nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wii geɗe joynani won geɗe nayɗe kono hoto won gootel ngel kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban fala takunil khaalis nelaaɗo wii won jannguɗo won jannguɗo walla ngonaa jannginoowo walla nganaa keɗotooɗo walla ngonaa jiɗɗo geɗe nayi nan ɗoon janngu mbiya min kay mi waawa janngude mi awa janngude janngi o wi mi wi mi waawa jannginde o wi heɗo bo jannguɓe walla keɗoɗaa jannginooɓe mbiya mi waawa o wi yiɓɓe bo yiɓɓe yi jannginooɓe walla njiɗaa janngooɓe walla njiɗaa heɗotooɓe o wi mbiya ɗeeɗoo geɗe nayi fof mi waawani hay gootel o wi fala takunil khaamis fatahlik hoto won joyoɓiiɗo o kalkoɗaa holmo woni joyoɓii woni mo yiɗaa mo janngataa mo janngaani mo faamaani annda teskotaa on woni majjuɗo on woni so a woni majjuɗo a halkiima e hotal iman ngannden ɗum ɗo kine wiyee shirk woni renndinde allah e goɗɗum e ɗum ɗo kine wiyee bida ɗum ɗo kine wiyee maasi ɗeɗo geɗe tati bonna tawhid assirkul akbar so tawii ko renndinde allah e goɗɗum ɗum yunaafi a tawhid ɗum bonna tawhid complètement hay dara heddataa ko heen bil kulliya so neɗɗo renndini allah e goɗɗum fa yukhriju saahibuhu an millati lislam ɗum yaltinte e diine l'islam tamaman hannde wallahi alazim juulɓe noon ɗo ina njuula ina koora taw ko heefereeɓe njaltii e diine ɓuuyi ɗum noon sina maandine walla ina yeewte haa yimɓe paama ɗum ina weewi holno neɗɗo juulirta wona keefeero holno neɗɗo hoorirta wona keefeero holno neɗɗo hajjoyta wona keefeero enen fof enen njanngi nawaahidul diin nawaahidul hudu ko bonnata salligue wonko bonnata salligue walla wonaa no woodi wonko bonnata salligue so neɗɗo salligiima wii ina juuloyo waɗii ɗum salligi mum bonii njuulu mum bonii hono no njiiriɗen njanngirɗen ko bonnata salligue ko noon njanngirɗen wonko bonnata njuulu ko noon njanngirɗen wonko bonnata islam wonko bonnata diine l'islam so a waɗii ɗiiɗoon geɗe kina bonna diine ma hay so a juulii jaɓetaani par ce que aan han kadi kay ka keefeero par ce que diine ma bonii hono no salligue salligue oyo waaji oyo bonirno naane ni no salligue makko bonirnoo ni no njuulu makko bonirnoo ni aan hannde diine ma ko noon boniri ndeke diine ma o jaɓetaake so wonaa tuuba ngontaa kadi juulɗo ndeke fof nganndan ɗeeɗoo geɗe bonna diine ko adi heen woni ashirkul akbar woni renndinde allah e goɗɗum walla goɗɗo ɗum yunaafi koko haɗata koko bonnata attawhid tamaman fa yukhriju saahibuhu min millati l'islam yaltinto baɗɗo ɗum o e diine l'islam so neɗɗo yalti e diine l'islam ina kontini ina juula wala ina hajja wala ina hora wala ina sakko jobantaki sabu ayalti mo yalti natti hen jeyede ko rewi hen woni circle asghar woni rendinde alla wadde circle tokoso oya ko circle mawdo o ko circle tokoso o do yunafi kamalu tawhid alwajib o kam yaltintama kono tagat tawhidi ma timmata kala kina mankina dina ma non kada foti dum togde sabu tagat dina ma sallata ina manka al maasi woni al bid'a rewi hen tuqaddihu fi tawhid tun wintu bida tun wintu dine dum tagi hande eden jogi dine kone dine men ina tunwi holko tagi sabu bidaji di kewi Allahu akbar bidaji di ina kewi ha hay goto wawa dum limde dido bidaji ko jamma dido bidaji ko nyalawma dido bidaji ko subaka dido bidaji ko kikide dido bidaji ko so lewru ndu darima dido so lewru ndu mayi dido senado ina yalta galle mum dido sina lelo dido sina anno la hawla wala quwwata illa billah bidaji di hay goto wawa dum limde wallahi alazim ko buri hewde men bida ko bonni dine mum men bida ko mankini dine mum men ayen neddo o mo yalta galle makko ko ndiyam o yupatay damal galle somo dawa oto ko ndiyam o yupatay ponoji di somo danno ko jungo nyaamo jungo nano o salminte jungo nano debbo sina hurto ma juddi ne wowu ma lote ma taro yo lek ma habba ma momo ay ma habba talki la hawla wala quwwata illa o do pone hay goto anda do parure ne mum dum don fof non cikuden koy diine taw ala e diine l'islam fof nelado sallallahu alaihi wa sallam o jangini o wiine do sina yalta galle makko yowi bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah o yalta bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah jalta sadanat ayati ada arta wi bismillah allahumma inni as'aluka khayral mawlaji wa khayral makhraji bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna nata ko hono non sadalelo ni jogi duwaw hono non sa fini hono non sada nata e dus e toilette hono non sada yalta hono non sada salligo hono non sa gayni hono non sada juula kala ko mbawda wadde e diine hay sada danno kala ko mbawda wadde e diine nelaado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addani mo duwaw mo podda wiide mo podda halde mo podda jangude jonnon so tawi en paamani ɗiɗo duwawuji en janngani ɗum en kuccani hen en toppitaki bidalomtoto ɗum tagi hande bidalomti kala ɗo duwawu o wonanno kala ko neɗɗo ina janganno faama e diine hande ko bidalomti ɗon pasque a janngani a faamani min kay somiɗa yaha mi habbat allahdu ndu tan min kay somiɗa lelo mi habbat allahdu ndu min kay sombiɗa nangam min kay nde jaami e kaari habɓanimi holko juulɗo habɓata holko juulɗo lototo holko juulɗo momoto hol ko wana ko allahu subhanahu wa taala yamirma ko mbaɗa ɗum ori hen woni almaasi woni bakkatuji ɗum noon tanqusu tawhid bakkatuji so keewi tawhidi neɗɗo wonta won ɗon neɗɗo o tawhid makko fof yahat so tawi bakkatuji makko ina keewi bandiraɓe julɓe so naati e toɓɓere ɗimmere nde woni kitabu tawhid sen gari e damal kitabu tawhid woni almadkhal eɗen jiɗɗo julɗo o faama ɗon tawhidul uluhiya woni wortidinde allah eno woniri Allah ni jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala honno neddo famirta huwa awjabul wajiba wa huwa asasul jami'il a'mal ganden tauhidul uluhiyya wortidinde Allah e newoniri Allah ni dum don buri waddi e ko waddoto ko kala kina waddo ko buri waddaade woni andude Allah e no woniri Allah ni o wi wal asas ko dum woni dosbe ko dum woni piyeji ko dum woni fondama o li jami'il a'mal dendangal golle dina jurdo ina golla yo andu so gondinani tauhidul uluhiyya ngal gollal den golle Allah subhanahu wa ta'ala jabata dum ganden juldo yo andu ko buri waddade makko ko buri wonde al asas dosde ko buri hande waddade do juldo andu woni tauhidul uluhiyya o wi waddidu ash-shirk contraire makko beño makko woni rendinde Allah e goddum dum woni contraire dum woni beño wa huwa a'zamul muharramat ko buri dum buri mawnude e ko harmi ko buri dagaade woni wortidinde Allah ko buri harmude woni waddude Allah e goddum wala goddo dum kam ko harmi wana kine wiye nangam wala yahaga wala artiga ganden rendinde Allah e goddum wala goddo koko harmi bandirabe jewe tan enen worbe so debbo ma rendindi may goddo hono batta a julo yifutro arti atay gorko goddo ina lele lesama ina wala ina joodi mbiya ri jam an fanata onon o wima o yonta hande hono batta a welto a jalat wala waya a jalat wa an gorko wala waya a weltoto wala a tikkan pourtant a jeya debbo o de a resmo tan a jeyamo an noon ko Allah jeyma jaada mbattuɗa Allah e goɗɗo joni ɗum mbiya yo Allah welto te debbo ma nde wadduma e goɗɗo nde welaka joni honno weltotoɗa e ɗum holno mbaddita Allah e goɗɗo ha gayni mbiya yo Allah welto ɗum tagi Allah wi wa man yushrik billah kala mo rendinde Allah e goɗɗum innahu man yushrik billah kala dendindo Allah e goddo faqad harama Allah alayhi aljanna allahi mi harmini inde makko e der aljanna o kay ko jeygol tan o fay faqad harama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar o wi wa ma liz-zalimin min ansar ngande kala toñowo ala ballo kala dendindo Allah e goddum wala e goddo kala dendindo Allah e leggal wala a rendinde Allah e Allahdu wala a rendinde Allah e pibol wala ko neɗɗo wala ko ndiyam wala ko walla a rendinde Allah e goɗɗum Allah wi an andu ko jeyngol baɗa mi itti indema e yahannoɓe aljanna Allah wi toñowo foof ballal alana ɗum isan ayyuhal ahbab bandiraɓe julɓe faamen oɗo tawhidi no feewi ko ɗum woni diine ɗum so ala juulu men fewata ɗum so ala duwawu men jaɓetake ɗum so ala kala ko mbaɗɗen e diine hono no mbaɗen hannde ni tan eɗen mbaɗa fof holko tagi jaɓetake holko tagi est ce que tawhidi ala hen ganden a'zamul muharramat huwa shirk ko ɓuri mawnude e ko harmi ko Allah haɗi woni rendinde Allah e goɗɗo fi hadal bab e ngal ɗo damal ngal uddiɗɗen ina hen maayo dullu kina hollira ala zalika e ɗum min alkitabi wa sunna ganden ngal ɗo damal uddiɗɗen ngal jangueten ngal jiɗɗen kala musidɗo juuldo gonduɗe men e oɗo waktu ina heɗo o faama ɗum eɗen jogi hen dalillaji timmuɗi laaɓɗi gonɗe alquran e sunnata en gaddat ɗum bi iznillahi tabaraka wa taala ganden ko adi foof e diine men woni wama khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun ganden bandiraɓe Allah wi yimbe e jinneji min tagirani ɗumen so wana yo ndewa. Yimbe e jinneji mi tagirani ɗumen so wana yo ndewam. Ka neɗɗo rewde Allah ñamireɗa, ka jinne rewde Allah ñamireɗa. Ko adduma e dow ndiɗo leydi wana goɗɗum so wana rewde Allah. Wa mana ya'buduni yuwahiduni, holko woni mana ndewon kam woni telɗine kam, mbaɗe kam komi gooto, hoɗon ndendine kam e goɗɗum, hoɗon ndendine kam e hay gooto, telɗine kam min Allah e soɗon ndewami. O wi walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu taghut. Allah wi so tawi ko goonga kala leñol mi neli hen nelaaɗo, holko tagi? Yoɓe ndewa Allahu subhanahu wa taala, yoɓe mbanmo ko gooto, yoɓe ndeno ɗiɗo sanamuji, yoɓe ndeno ɗiɗo kaaƴe, yoɓe ndeno ɗiɗo allahduji, yoɓe ndeno ɗiɗo ɗiɗo, yoɓe ndeno ɗiɗo baamule ɗeɓe ndewata,